Listen to me, napenda kuwa free. Wengi wapo kwenye ndoa na hawatulii. Kisha sema ndoa no, hata mnitangaze BBC. Alipo furaha nipo kama moyo wangu na wifi. Bachelor's life ni confidence. Maisha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vichwa vina mambo mengi tuna refresh. Mina shemeji yenu dele tunapati. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani unarudi sangapi. Unachati na nani ndo vitu hatutaki. Bachelors michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa. Mwaneni si bado tupo. Si bado tupo. Eti wakina nani nye.
Sisi ndo mabachela. Bachela. Hatutaki ndoa mabachela. Bachela. Tunakula ujana mabachela. Bachela. Wache wawane.
Sing again bachelors.
Sisi ndo mabachela. Bachela. Hatutaki ndoa mabachela.
Yeah.
Bachelor,
okay.
Tunakula ujana mabachelor.
Wow.
Bachelor, wache wawane.
Okay, let's go. Ukiona wanandoa na gandana basi jua ndoa changa. Staki ndoa hata mnishikie panga. Yane paka liki nje kutafuta furaha. Wanandoa wengi tunakesha nao ba. Nachoamini ndoa za kweli zisha kufaga. Nadhani hata mbinguni zishafutwaga. Simanishi msio wane undoa ni ushamba. Ila walo shobo kana ndoa wanesoma namba.
Mabachela, michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa.
Mwaneni si bado tupo. Si bado tupo.
Eti wakina nani nye.
Sisi ndo mabachela. Bachela, hatutaki ndoa mabachela. Bachela, tunakula ujana mabachela. Bachela, wache wawane.
Sing again bachelors.
Sisi ndo mabachela. Bachela, hatutaki ndoa mabachela.
Yeah.
Bachela,
okay.
Tunakula ujana mabachela.
Wow.
Bachela, wache wawane.
Okay.
The Mix Killer.